guddida doorashada ee Somaliland ayaa maanta kulan la yeeshay tobanka urur siyaasadeed ee Somaliland iyada oo ay ka wada hadleen arrimaha diiwaangelinta dhowaan ka bilaaban doonta halkaas. Haddaba wariyaha V O Khadar Maxamed Cakulle ayaa kulanka kadib la hadlay qaar ka mid ah hogaamiyaasha ururada siyaasadda.
Guddoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka Dr. Saleban Ciise Axmed xagla toosiye ayaa kadib markii kulanku dhamaaday la kulmay. Saleban, maxaad ka wada hadasheen ururada siyaasadda iyo guddiga doorashooyinka maanta?
Aad iyo aad mahadsantahay Khadar. Waxaanu ka wada hadalnay sidii looga wada qayb qaadan lahaa diiwaangelinta bilaabmaysa sidii labaatanka bishan, sidii aanu isaga kaashan lahayn guddida doorashooyinka jamhuuriyadda Somaliland iyo haddaanu nahay ururada in la diiwaangeliyo dad aada u badan ama tiro badan oo codeeyaalah in la diiwaangeliyo. Marka waxaanu ka wada hadalnay guud ahaan sidii ay u qabsoomi lahayd sida ugu wanaagsan diiwaangelinta bilaabmaysa sidii labaatanka bishan. Waxaan ugu baaqayaa guud ahaanba shacabka reer Somaliland in ay ka qayb qaataan oo isu diiwaangeliyaan doorashooyinka soo socda.
Guddoomiye kuxigeenka urur siyaasadeedka Barwaaqo Aadan Xasan Mataan, ugu horeyn haddaad sharaxdid waad la kulanteen, maxay idin kala hadlay guddiga doorashooyinka?
Waxay maanta noo yeelay guddida Commissionka doorashooyinka qaranka, waa institution dowladeed oo dalka waxay saaran inay doorashooyin iyo diiwaangelin qabtaan. Maanta waxaan ka wada hadalnay sidii ay dalkan uga dhici lahayd diiwaangelin dhammaystiran, taasi oo loogu diyaar galoobayo doorashooyinka dalkan kusoo wajahan, ama ha noqdaanto urur ama ha noqdaanto madaxtooyo. Marka waxaanu ka wada hadalnay kow, inaanu noqono stakeholders, saamiley siyaasadeed, inaanu ka mid nahay saamileyda siyaasadeed ee uu dalkani yeeshay waa aynu isla meel dhignay oo aanu ka wada hadalnay. Laba, waxaanu ka wada hadalnay in aanu ka wada shaqayno oo iyaga weliba commission ahaan haddii ay tiro badan oo ten outku uu aada u sareeyo ay ku ammaanaan doonaan, taasina maanta iyaga faa'iida ay ugu jirto in saamileyda siyaasadeed ee faraha badan leh ee lixda gobol ee dalka u kala baxaysa ay gaarsiin karayaan ten outka meel sare, tirada diiwaangelinaya inay kor u qaadmi doonto taana commissionku uu ku ammaanaan doonto.
Guddoomiyaha urur siyaasadeedka kala wadaag Ibraahim Mahdi Buuba, maxaad ka wada hadasheen guddiga doorashooyinka iyo ururada siyaasaddu?
Maanta waxaa laga wada hadlayay waxaa ahayd arrimaha diiwaangelinta codbixiyaasha oo keliya, iyadaanu kugu qaadanay muddo labo saacadood kudha dhow iyo bad, si fiican waa la soo qaatay, waana laisla fahmay, waana dee wax shaqadii qaranka ay u hayeen commissionka doorashooyinka qaranku. Ururada qarankuna maanta waxa ay ka mid yihiin stakeholderska qaranka leeyahay commissionka doorashooyinka qarankuna gacanta ay ku hayaan sidii ay uga shaqayn lahayd. Marka waxyaabaanu ka wada hadalay waxaa ka mid ahayd sidii wacyigelinta diiwaangelinta codbixiyaasha ururada siyaasadda uga wada qayb qaadan lahaayeen.
Guddoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka waa beri Dr. Cumar Shucayb, maxaad kaga wada hadashay kulankiinan maanta ay commissionka la yeelateen Cumar?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Cakulle, waad mahadsan tahay. Maanta waxaan la kulanay guddida diiwaangelinta commissionka doorashooyinka qaranka, annagoo ah ka kooban tobankii urur siyaasadeed ee imika soo baxay. Waxaan ka wada hadalnay waxaad ogtahay inay bilaabmayso diiwaangelintii oo ka dhici doonta gobollada waddanka oo dhan. Marka maadaama aanugu stakeholderska ka mid nahay, waxaan ka wada hadalnay sidii maaragtay diiwaangelinta looga qayb qaadan lahaa iyo meelihii aan daneynaynay ugu muhiimsanaydba inaan maaragtay ay gaadho diiwaangelintu. Marka arrinta diiwaangelinta ka wada hadlaynay sida adjustment loogu samayn lahaa maadaama goobihii la yareeyey 176 goobood oo kaliya imika ay shaqeynayaan. Runtii dee waa muhiim oo arrinta aan ka wada hadalnay inaan kala shaqeyno, waana say tahay. Marka wadashaqeynta waxa weeyaan ma kala maarano dee commissionka iyo maxaa la ishag iyo dee annaga oo ah ururadii ma kala maarmayno. Marka inaan wada shaqeyno oo nasu soo dhawaano maaragtay aan wax walba ka wada soconaa baan ayaan ku heshiinay. Taageerayaashada waxaan halkan uga marinay oo aan doonay inaan uga gudbino inaysti maadaama ay bilaabmayso diiwaangelinta sidii labaatanka bisha in ay si mugleysu diiwaangeliyaan oo goobaha sida hore maaha waa la yareeyey. Marka qof waliba uu kaarkiisa qaato.
Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.